bacinga nini ngxaki nabo andizihlelele ndini bacinga ndiyazibonga cela umanu ndibethele nomatata ndibelele Ziyabonga Cela umanu ndibethele nomatata ndibelele Andifuna ukuchumana namagwala Andifuna ukusimana namavila Hayi boma
I'm going to go to the hospital.